Nacha NRM bendera era ngai president wegonga lino yore kavuta Museveni havode na saba bantu be Rwanda baweye takiri mu ika 15 kukasa anti basobola okubazimbira kaishi bangirizi cha makolero ensonga ya brand ni mwabe inga waliwanisiza mbitundu vyabwe ilo vyo na president habiogede wabade alikuchisawe cha kabirizi wali mtown council ya Rwanda wadayo kwa kumine abantu aba wagizile ategeze zanti ensonga yokuwa wakivangizi cha makolero chigenda kubaya ambira dena bitundu vya chigezi na yate ensongeri nti baso kiba gene maso na kufune taka oruno ebulari ya minimumu chitundu chabwe bagene kwa valiru wanyisiza president yoko gira buwati chidiride sente mwishu vina cha NRM ya minister owe minister wevi ovye nsimbi mwaguno na guri minister Minister Owagro Naguri, Muministro Elien Simbi, Henry Musasize, okusa President Wegwanga, nti abazimbire yo ekolero erigenda okubayamba okutumbula emirimo atenga kota de okumalawo ebulale emirimo efumbekedde mu kitundu kyabwe. Kakati n'omukulembeze abategeezezza nti wali ensonga yonna egenda kumulobera. Wakasa nti abantu bena bayamba era agamba nti ekolero nga lino lisobola okuwa emirimo egiri eyo mu mutwalo gumu mu kakaaga. Olwo nno abavubuka oluyi luno babeera basobodde okuyambibwa mu ngeri emu oba endala.